Matembo manizilyapa, tembo je ulichama, yapa nyengine tena.
Dachimsafi.com.
Oya, isiku inaisha jemi bado
sijalewa.
Isiku inageuka jemi bado
sijalewa.
Isiku inaisha jemi bado
sijalewa.
Isiku inageuka jemi bado sijalewa. Waitai, waitai, lete mipompe. Waitai, waitai, lete mitungi. Waitai, waitai, lete mipompe. Waitai, waitai, lete mitungi. Oh jamani, saivi saa sita, mbado tujavesha. Waita yuko wapi, ana tucholesha. Mipombe mishisha, yote lete hapa. Unaonaje boy, agiza nitalipa. Tajiri ndo mimi, machawa ndo ashaka. Sogea kwenye meza, agiza unachotaka. We mudumu kwani leo zamu ya nani? Mpaka sasa bia zijaja mezani. We meneja kwani leo zamu ya nani? Mpaka sasa pombe zijaja mezani. Micholesho, o jamani, saivi saa sita, mbado tujavesha. Waita yuko wapi, ana tucholesha. Mipombe mishisha, yote lete hapa. Unaonaje boy, agiza nitalipa. Isiku inaisha jemi bado
sijalewa.
Isiku inageuka jemi bado
sijalewa.
Isiku inaisha jemi bado
sijalewa.
Isiku inageuka jemi bado sijalewa. Waitai, waitai, lete mipombe. Waitai, waitai, lete mitungi. Waitai, waitai, lete mipombe. Waitai, waitai, lete mitungi. Tembo jeuri hapo kati ya wapoi. Arosto kichwani yuko apisa dari. Mtibisela shati kaika begani. Mwone anavyocheza hata hayaoni. Oya, leo si kwa furaha, wote tuna enjoy. Aina kushanga njo kati tujidai. Leo si kwa furaha, wote tuna enjoy. Aina kushanga njo kati tujidai. Asaivi saa sita, mbada tujavesha. Waita yuko wapi,
anatucholesha.
Mipombe mishisha,
yote lete hapa.
Unaonaje boy, agiza nitalipa. Aya twende kigulu nyembe, msodoki, konde koti, timashati. Aya twende tuzila zaki, piga sera, Fatima sikio, unakela. Nariki mashavu, choro master, eline, mshindo kaka, tembo, manizile hapa. Tembo je ulichama, hapa nyengine tena. Toto chama zio, kwa mkongo. Awe smart mbadi,